ebaki ekosuka boye soki onimaki nga mbele mpasi oyo yelio te maloba bazali bolisano kasi oyo yakoyo ezali ye peli ya bino mibale mabe okokaki mpe koyokelanga nyonso oyo nga namoni nakola mpe na mesa na boye bato oyo bayebi nga baningisi moto mpe baseki balela kaka se sante na nganga na vanda na makasi na nzoto liwa ya tabu na lavi na ye ezali se na maboko na mbe mama oyo nyonso ntango eyaki nayebaki ekosuka boye soki onimaki nga mbele mpasi oyo yelio te maloba mazali bolisano kasi oyo yakoyo ezali ye beli ya mino mibale mabe okokaki mpe koyokelanga nyonso oyo nakola mpe na mesa na boye bato oyo bayebi nga baningisi moto mpe baseki balela kaka se sante na nganga na vanda na makasi na nzoto liwa ya tabu na lavi na ye ezali se na maboka nzambe mama
bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ebakene na sango bandaka te bayebaneka bayoka mokosa mpe na bololo bakenda na sango bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ebakende na sango batumola 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 mwana moto abandaka te bayebaneka bayoka mokosa mpe na bololo
nzoto oyo batumola yango banda na po mwana lingoma ya vize wuta na misis afrika ngazo yaka basele tamala ye na nikokasanga alikalai bato balingi bisoto vivre te vraimen mpona nini bakoti yela bisoma bakubi pai bisoto bebae
bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ebakene na sango batumola 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 mwana moto abandaka te bayebameka bayoka mokosa mpe na bololo bakenda na sango bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ebakende na sango batumola 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 mwana moto abandaka te bayebameka bayoka mokosa mpe na bololo bakenda na sango bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ebakenda na sango batumola 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 mwana moto abandaka te bayebameka bayoka mokosa mpe na bololo bakenda na sango bameka 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 nzoto oyo na mokili bakokoka te basala basala bakota babima mpe bayoka ebakenda na sango.